sabi ni igwe onye ukwu nọ mama be onye ka ga-eji tụnyere n'obi a sị na ọ bụ dị n'elu ụwa odiniigwe ogidi ka m ga-eme
Where will I be? What will I be? My portion in the land of the living. You bless my soul. You make my life better. Jehovah Jireh, Imela, Chinekemo, Ubangijimo, Baba Mio, Eshe, Chinekemo, Ubangijimo, Baba Mio.
Oh, Jack, hold your TV. Oh, find me, shall